Dachimsafi.com
wangeshinda mbwawa.
Alhamdulillah, nafsi nyeupe, nchi ilikuwa chungu bado kidogo nsepe,
simu nikawa sipokei, bado nusu ndate,
mbika nikaleta habari njema kwa wananchi wote.
Nini?
Meli ya makolo imepinduka, wauni piga kelele.
Oyo,
imeangukia Zanzibari, wanakupiga kelele.